I'm with the DJ and see it. Follow. Looks got all the shit there.
Exclusive from ZambianJams.com.
Let's go like ha.
Aliyezi na mapresha yake bati Jehova ndiye we. Mapresha ni ma Yesu suva bati Jehova mani sovela. Sembe kulibe mapresha, sembe si ni chaya haso. Daily ni chaya haso, as long as na peza ya kaso. Kelo wakuika kuwaya, kaili mashoka mawaya. Bastio ni 70 horns, kaili wose tima waya waya. Mulive
MC I gotcha, love you too. Yeah, that's black.
Mbila kumfeka pati banendi mapresha. Siti imbila liyensi pati waini mapresha. Stima imbila maseti ni olo kapifu kubantu. Chima imbila mapresha ka. Mapresha mamuta lisoko nisa ajamba uwimba. Pati banema nyimbo zamba kumfeko. Pati banema nyimbo zamba kumfeko.
Jago bucho ni zali pezendi kwa sala chagbe kuchita ripeni. Try so hard so that I'm a brace. Jambu tuke jomba ni jambu wana ya mpepe kambara. Wana continue trying hard so that na ine sange kwa chani. Shide foku ivecha muntuka de foku wombesha. Kaidi na ine tine muntu. Love you joe we mwana iwe waya leta tuntu. Life ina mika kuwaya kuzo pona bita waka kama waya. Bama kakava mwanja wa leta ma pressure ya.
Mbila kumfeka pati banendi mapresha. Siti imbila liyensi pati waini mapresha. Stima imbila maseti ni olo kapifu kubantu. Chima imbila mapresha ka. Mapresha mamuta lisoko nisa ajamba uwimba. Pati banema nyimbo zamba kumfeko. Pati banema nyimbo zamba kumfeko.
Go for the kick, Mike.